He did it again. He did it again. Faithful God, He did it again. He did it again. He did it again. Faithful God. Kafanya tena, ni mwaminifu. Kafanya tena, aliahidi atatenda, ni mwaminifu. Kafanya tena. Aliahidi atatenda, ni mwaminifu. Kafanya tena, alifanya yale, amefanya haya, atafanya ya nayo kuja. Ni mwaminifu, amefanya atafanya ya nayo kuja. Ni mwaminifu, He did it again. He did it again. Faithful God, yeah. He did it again.
He did it again. He did it again. Faithful God. He did it again. He did it.
Yeah. utafika kwenye zile hatua adui alifikiri siwezi kuzifikia.
Shangilia Bwana, mshangilie Bwana.